tsere molela o tla phumula dikeledi o tla phumula dikeledi
o tla re phumula dikeledi
tsere molela ka ntla
o tla re phumula dikeledi
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 Maya katela
o tla re phumula dikele
re dula re murapela
o tla re phumula dikele
re dula re murapela
o tla re phumula dikele
re dula re murapela
o tla re phumula dikele
re dula re murapela
Yeah.